Damn, Spencer.
Me na die to kurap, niko one man. Juu ya drinks tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini this, nda kutress kama Santa. Mina die to kurap, niko one man. Juu ya drinks tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini this, nda kutress kama Santa. You're deceased, then you're dead kama cancer. Ukifrisk, unaeza pata handgun. Juu ya teeth, tuna adisi ya waba. Mini sweet, mini gang, bado pagan. Mpasu wako anatingisha mabambam. Iko thick, nitapeizo ma thousand. Ukiwa mblena, nita kupiga tana bouncer. Mini dread, bado great, nite gangster. Mina die, tuku rap, niko one man. Juu ya drinks, tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini this, nita kutress kama Santa. Mina die, tuku rap, niko one man. Juu ya drinks, tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini this, nita kutress kama Santa.
Niko high, niko drunk, ya mango. Siu trap, toka enzi za kanambo. Tuko Africa, but still skizwa ngambo. When in play na toka kitambo. Niko humble, but mini trouble. Ukini dis, nda kudish kama cannibal. Mini python, snake, wall, animal. Hit song, yako kwetu yo ni minimal.
Mina die, tuku rap, niko one man. Juu ya drinks, tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini dis, nda kutress kama Santa. Mina die, tuku rap, niko one man. Juu ya drinks, tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini dis, nda kutress kama Santa. You're deceased, then you're dead kama cancer. Ukifrisk, unaeza pata handgun. Juu ya teeth, tuna adisi ya waba. Mini street, mini gang, bado pagan. Mpasu wako anatingisha mabambam. Iko dick, nitapeizo ma thousand. Ukiwa mlena, nita kupiga tana bouncer. Mini threat, bado great, nite gangster. Mina die, tuku rap, niko one man. Juu ya drinks, tuna adisi ya Fanta. Nipe lint, nipe ndom, nipe hunters. Ukini dis, nda kutress kama Santa.